Shabayam Ibrahim Mahamaya Shri Tenga Lura Mare Yahari Mato Shri Tenga Upshi Lura Mare Yahari Wesidi Thank you.